a classic. It's terrible, baby. If loving you it's a mistake, you're my favorite mistake. I love you, boo boo, and this is for you. Listen to me. Usitafute mganga kwa maradhi ulobeba. Yes, zidisha mapatu mara saba. Ulikonipenda iwe zaidi ya jana. Binafsi na kupenda
wewe moja na namani. Oh, oh, oh. Bele ya macho tena sioni, asaliwa moyo ni wewe tu. Wewe tu, wewe tu. Wa upafunuko wewe tu. Wewe tu, wewe tu. Wewe moja na namani lioni. Bele ya macho tena sioni, asaliwa moyo ni wewe.
Ziwe na kupenda pasina wewe miso mzima. Na kupenda mbaka kiyama. Yeah. Apalizi sambaswe pasina wewe sijalala. Usingizi waniruka aina kupenda. Damu ya kwechanganywe na yangu kishe pimwe. Jibu litakuja lile lile sababu twapendana. Tazama macho yako na yangu yakitazamana, umejaa kwenye roho yangu. Oh my love, my love. Kuna muda napata goosebumps ukiniita tu. Vipi tukibaki wawili? Oh, I can't control myself. And I'm with you, baby. When I'm with you, sugar. Ahi.
Wewe moja na nama milioni.
Maneno na shida tulizopitia leo. Yeah, ningelikuwa sina upendo tusingefikia leo. My love, ako yuma ya ganibani. Yes, my sugar baby, oh, ako yuma ya ni baby. My sugar baby, boo, boo, boo.
Moyo ni wewe tu, wewe tu, wewe tu. Wa upavunuko.